Adams Killer.
Quality time.
Stone size brother.
Quality Dutch.
Ni dona zid kumi na jaribu chiri waza na ma branch na bi dosi na kitu labda nyumba give a hari na benze la na utu na kwa kuna ya kweli mapenzi ya my mind is on you, you always on my mind, I see girl like you, it's so hard to find machingu na nifanya ni sing this song, please mama tell me uno did you wrong. Natembea juu ya nyaya za umeme, wakubwa na watoto attention. Natembea juu ya nyaya za umeme, wakubwa na watoto attention.
Ni baba lao, 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 ni baba lao.
Yeah, I'm a bad man, please don't test me. Nenda kama king, kauna bisha correct me. Nenda kama baba na hii sio fancy. Shawa sana mpaka kuya hii sio kesi. Yeah, na niko na mood, mademu anataka menyesho na upaki kwa room. Na mendo namba moja na nutamlahum. Na kama au nipendi bore meze soon. Bada bing, bada boom. Yeah, check my damn wanna data. Love come cheese na wakata. Na wifanya beat feeling na for chila doli sax ndi
Ni baba lao, 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 ni baba lao,
ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao, Mr. Watagwan, handsome icon, Bujo Bantan.
Mr. Miracle, Gumi za China Cole, Teke za Bangkok, Roba za Hong Kong.
Kuku Kokoriko, Jogo kote niko, niko kwa tiko tiko, baka pote riko.
Mina washa moto, hakuna wakuzima. Sicheki na watoto kamwe wasije kupima. Naleta soko moko, nikiona gama kima. Nanyonga misokoto, na shamba ninalima.
Ni baba lao, ni baba lao, ni baba lao.
Take five now.